abahluleli 5 verse 1. Base behlabelela uDibhora noBharaki indodana kaAbinohama ngalolo suku bethi, verse 2, ngoba baholi beholile kwaIsrayeli, ngoba abantu bezinikele ngenhliziyo, bongani uJehova. Verse 3, izwani namakhosi, bekani indlebe ninazikhulu, mina yebo mina ngiyakuhlabelela kuJehova, ngihubele kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli. Verse 4, Jehova, ekuphumeni kwakho eSeyiri, ekusukeni kwakho ezweni akwa-Idomi, umhlaba wazamazama namazulu aconsa, yebo amafu aconsa amanzi. Verse 5, izintaba zathuthumela ebusweni bukaJehova, yebo nalo iSinayi lelo ebusweni bukaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli. Verse 6, ezinsukwini zikaShamgari indodana ka-Anati, ezinsukwini zikaJayeri imendo yayishiyiwe, ababeya kuhamba ngemendo bahamba ngemikhondo. Verse 7, abaholi baphela kwa-Israyeli banqamuka, ngase ngavuka mina Dibhora, ngafwa ngingunina kwa-Israyeli. Verse 8, bakhetha uNkulunkulu abasha lapho kwafika impi emasangweni, kwabona isihlangu noma umkhonto yini phakathi kwezinkulungwane ezingamashumi amane kwa-Israyeli na? Verse 9, inhliziyo yami ikubabusi bakwa-Israyeli abazinikelayo ngenhliziyo phakathi kwabantu, bongani uJehova. Verse 10, nina nigibela izimbongolo ezimhlophe, nina nihlezi emacansini, nani nihamba ngendlela kulandeni. Verse 11, ekwahlukaniseni impango phakathi kwemiqengqe yamanzi, balanda khona izenzo ezilungileyo zikaJehova, ukulunga kokubusa kwakhe kwa-Israyeli, khona abantu bakaJehova behlela emasangweni. Verse 12, vuka, vuka Dibhora, vuka, vuka ube ihubo, vuka Bharaki, uthumba abathunjwa bakho, wena ndodana ka-Abinohama. Verse 13, khona wayenza insalo ukuba ibuse abakhulu, abantu bakaJehova bangibeka ukuba ngibuse iziqhwaga. Verse 14, kwavela u-Efrayimi, abampande yabo ikuma-Amaleki, emva kwakho nguBenjamini phakathi kwabantu bakho. KwaMakiri kwavela ababusi kwaZebuloni abaphethe intonga yomhuli. Verse 15, izikhulu zakwa-Isakare zazinaye uDibhora, njengo-Isakare kanjalo noBharaki, behlela ngokushesha esigodini ezinyathelweni zakhe, ngasemnonjaneni yakwaRubeni kwakukhona ukululekana okukhulu kwenhliziyo. Verse 16, kwahlalelani ezibayeni zezimvu ukuzwa ikhwelo nemihlambi na? Ngasemnonjaneni yakwaRubeni kwakukhona ukululekana okukhulu kwenhliziyo. Verse 17, uGileyadi wahlala phesheya kweJodani, uDani walibalelani emkhunjeni na? U-Asheri wahlala ngasogini lolwandle wasala ngasemathekwini akhe. Verse 18, uZebuloni wayengabantu abazidela kwaze kwaba sekufeni, uNafetali kanjalo ezindaweni eziphakemeyo zezwe. Verse 19, amakhosi afika alwa, alwa amakhosi aseKhanani eTahanaki ngasemanzini aseMegido, awathathanga nzuzo yamali. Verse 20, kwaliwa ezulwini, izinkanyezi ezindleleni zazo zalwa noSisera. Verse 21, umfudlana eKishoni wabakhukhula, umfudlana wamandulo, umfudlana eKishoni, awu mphefumulo wami nyathela ngamandla. Verse 22, khona zadubuza izinselo zamahashi ngokugadula, ukugadula kwezikweli zawo. Verse 23, qalekisani iMerozi, kwasho ingelosi kaJehova, qalekisani noqalekisa abantu balo ngokuba abezanga kumsiza uJehova, kuba bamsiza uJehova ukulwa neziqhwaga. Verse 24, uyakubusiswa phezu kwabesifazane uJayeri umkaHebhere umkeni, abusiswa phezu kwabesifazane basematendeni. Verse 25, wacela amanzi wamupha ubisi, wamlethela amagqanga ngesitsha samakhosi. Verse 26, wafaka isandla sakhe esikhonkwaneni esokunene sakhe esendaweni sezisebenzi ngesando. Wamshaya uSisera wadebesa ikhanda lakhe, yebo, wamqoboza, wambhoboza esikhaleni sendlebe. Verse 27, wakhothama ngasezinyaweni zakhe, wawa, walala. Ngasenyaweni zakhe wafola, wawa, lapho wakhothama khona, wawela khona, efile. Verse 28, wabheka efasteleni wamemeza, unina Sisera wathi Heleni, inqola yakhe ilibalelani ukufika na? Zilibaziselwani izinyawo zezinqola zakhe na? Verse 29, amakhosazana akhe ahlakaniphileyo amphendula, yebo wazibuyisela yena uqobo impendulo ngokuthi. Verse 30, angithi batholile babelana impango, intombi, yebo izintombi ezimbili endodeni ngayinye, kusisera impango ezingubo ezinemibala, impango ezingubo ezinemibala ezifekethisiweyo, izingubo ezimbili ezinemibala ezifekethisiweyo zezintamo zaba impango. Verse 31, mazibhubhe kanjalo zonke izitha zakho Jehova, kepha abamthandayo mababe njengelanga lapho liphuma ngamandla alo, izwe selaba nokuthula iminyaka engamashumi amane.